My dear, Inhliziyo yami yafudumala Uphenduka ingqondo yami Ngicinga ngawe Wamuhle